ZWAP.com.
DJ Barry.
Baby Rose, let's wreck these hoes.
Yeah. Inbox Young Boys. Yeah, yeah, yeah. Inbox Young Boys, mafia masadi, tamapo enjoying. Tolo mobile money, mafia ma coin. Life ya bakusho at the same time boring. Aba ninka fiali kaba ali tapata. Akula fetata light tapo tata. Abofia mano tabiliva mokupata. Wagai kwa tifiumbu wa mpata. Malumfa lake mbodionga shamu kwata. Wafali toluka kwa chini mkwampa. Wafayo kuba kuba yelo yena kwapa. Valita lutu kupa kucha kuche pwapwa. Batino tak boy dai pwa pwa pwa. Jeze kela fiza mba wali papa. Gashita kutubwa kareli ya tampa. Mwimbox imi ponto shali pampa. Mwimbox young boys. Pintu fya dipena na fya wapona laka. Mwimbox young boys. Mwimbox young boys. Mwimbox young boys. Pintu fya dipena na fya wapona laka. Mwimbox young boys. Inbox Young Boys.
Let's break these hoes.
Mu inbox Young Boys. Charlie umata kwa tana makozi. Ali show kwa everyday I'm off your bozi. Bani na bali for so dalala bondi. She like a lipa but she still talila. Milo kamu sanga pa street. Alevi le zapato. Ni ase la bululu ala pasa. Futali yasa ti wande fika balansa. Kisubilo ni muli wande. Nino like a po fika balansa wande. Nino angala mune fiali pena. Fiali pena bambi bali pena. Ala chita chiso tuntu twingi. Bantu lesa palilo wingi. Awa museka na ba muisha vengi. Bato mapalo pokelela ayang.
Mwimbox Young Boys. Pintu fya dipena na fya wapona laka. Mwimbox Young Boys. Mwimbox Young Boys. Mwimbox Young Boys. Pintu fya dipena na fya wapona laka. Mwimbox Young Boys. Mwimbox Young Boys. Mwimbox Young Boys. Pintu fya dipena na fya wapona laka. Mwimbox Young Boys. Mwimbox Young Boys.
Yeah. Mwimbox Young Boys. Yeah. Nigga Slim. Yeah. Top Nation. Yeah.
Chick Choda.
Big Tooth Nigga. Success Couch. Eva Sick. Nami Mona.
ZWAP.com.